Ah! On this call me Hamley UK, another body leader representing. I will spend attainment to Ghana.
The movie
Ugly but handsome, Mourinho from the sexy Bafeke Mbakanga.
Whisper we bad,
Kumanya and the Muzibu Mukitu Kino Kakuza Maliki the farmer.
The movie
Ugly but handsome, Mourinho from the sexy Bafeke Mbakanga.
Whisper we bad,
Kumanya and the Muzibu Mukitu Kino Kakuza Kriani
Promoter.
Hula kumbiru vata engoma ni karakata Bafeke ni mbaka itani machura wa Twitter. Baraka computer ambazaka muzata Kosama ambasakata ndemele hompa kakuta
Mourinho kalichuleta hip-hop dictator Hamley UK likova nyeta ha Facebook na Twitter.
Bumba ni kurukuta nye gombe saba waiter. Afrika ni bamba taba numba nwila kamata. Kaba lega lega baraba nkabasika. Bangi tiba vizika mbachuza na mazika. Ndifanye kazi zinga bagamba mbasinga. Ba emu simba kanga kenziku ya vizinga. Nimu chesa mpande pepa nobo kondi singa.
Ndi movie
Ugly but handsome, Mourinho from the sexy Bafeke Mbakanga.
Whisper we bad,
Kumanya and the Muzibu Mukitu Kino Kakuza Maliki the farmer.
The movie
Ugly but handsome, Mourinho from the sexy Bafeke Mbakanga.
Whisper we bad,
Kumanya and the Muzibu Mukitu Kino Kakuza Kriani Promoter. Fala tekano tairuka, wakaira no yepika. Kaka baile kuhika, bari erio no sika. Kanimba za no seka, akazo kusilika. Runyo flow nyineka, rapu tuinawaka. Produce angu ni loka. Sound ni kukanga sa Samuel Becker. Murapu ni seka, sigeze kukia meka. Whisper ni goma karunyo mkijua nanga nika. Rapu ni za silika. Noyenda kumanyiro manyire kosobeze kika. Noye sama no garia noye siwa habusika. Maliki de fama ni hile pepu habutaka. Mulunyo ni bolti wanakaka kusonoka. Banda ni akuba sometimes uwa dizisomoka. Roku izi on the beat yongo usekwa wanjo. Ni mahembe ni misambwela ni kyokimu ni mizimu. Ni faza ni pasta ni seke na ni mukumu. Mwakai gaba baba kuru na vato nkora. Hata live bo wanka roka taine data hasimu. Whisper tuina waka buza chibo ine samu.
The movie
Ugly but handsome, Mourinho from the sexy Bafeke Mbakanga.
Whisper we bad,
Kumanya ndi Muzibu Mukitu Kino Kakuza Maliki the farmer.
The movie
Ugly but handsome, Mourinho from the sexy Bafeke Mbakanga.
Whisper we bad,
Kumanya ndi Muzibu Mukitu Kino Kakuza Kriani Promoter. Saranga zaha abate sikapu